Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damel to bogi janga fandu hala Mamadou Samassigo jom jalli sakrabe hedibe. Golleji tutugol panongaaji puddi hande to sanan koroba sembe muddo yo mega wattangaaji temede didi beta ko dum wadi yeso ben hore transition o colonel Asmi Goita. Habo yolbere woni fanda imadara ben en kaabe ben langue anglaise en note denno kenya won ko dum hala muddo me Mamadou Seysebe Bamako. Bamako ben hono e lekede leydi ndi ben ciotobe hewbe ben jabata nangude ciwdi temedere denno sa mudun yo ele yotere meden on nam parla din won sem kabar yo amen hande kikide aljumaare noga e nay mai 2024 bismillah sakra din ben aljumaare hande noga e nay mai won ko ben horejo transition o colonel Asmi Goita yamri yo puta golleji tutugol panongaji to sanakoroba le gellel nyenge koro den sembe o do courant nangue yo megawatt ngaji temere didi e wi lam ko be yo hakika mojere monde bangal hebgol courant ben am sadaji di yo milliard ngaji temere e noga sifa lebbi sapo didi dun botte le golleji di yo kamben kawral hakunde leede mali e russie Khalifa Goita tamatun wonku hebanne kedo fastango Umar Wagalo e Sita Sidibe
nokkuno dirteedo nyenge koro kanye badale mudun jabbitiri ndedo yambere kanko maire commune sanakoroba nokku lamido nyenge koro wolitidum lato sababu so golleji kebe le nokku mabbe o so yirwere ko nayri bangal kebe du wada Mamadou Zan Traoré
ce projet permettra
o projet wara nato sabe udder dati golleji jikke mede anan fawi hen sanne boota sedan kidlaaji mede fu hunto don sabe mede tijji hono didda bireji fiyama ko hani wadeede ne lamor akacin ne leednin du fu ana hollita titalla tanyon kuran mar hebne jogala boota le watti sedan tan o titalla lafi kuran waran timma
notre pays au réseau extérieur
jo inde tuufere arandere oodo nokku kanko lamid leedni nyalomande Asmi Goita waddun be didi nokko wakande tidallaaji ko nayri bangal kurangaaji wonde maated leedi ndi be kollitiido oodo nokku mo kurangaaji ko ngedete e nange watte muudun njundi muudu an yafa e hektar ngay temetete e sappo e nay kanko ministre kuminido kabaru kurangaaji kanyen diyam meji leedi ndi o holliti wiide be gollidita be ngaran yewtaade nokko wakkati fu no golleedi gonde yarde madame Bintou Camara
elle comprendra
o central fotoji ana hen sembe o central an ya famegaaji nogay kilowattheure tegal muudun du ne o nuku goto boggi kuran wara mujjine ko yaata temedidi fa noga e joyi ko jabbaade fa kilometre sappo e joyi to on nuku central won dum wara nato sabe nyeeri hebe nukuje kewde hen
réalisation
kanko lamir entreprise ris noddirte nova vint o holliti wiide e anni wadde dido projet ngaji ko heewi leleddi projet ngaji ko nayri bangal kura ngaji ngettede hawaluji
sakam to tak lay modou bamben kabaruji amen bangal bem am facebook e x on twitter kiddo ben dental senkaji jangnobe 15 octobre 2016 kanye ardo ka academy jande gawo ngadi botnyande alalbare noga idi me to gawo tundo den no fana mudu wodi memda hala landule ben imuja imungaji hande wadede e leko ratako den no andudi sifaji di fuf telaji mbawdi hebede e kabar mudun den no kanko ardo ben kabar jande rison hulti wide hebe landanani dido imungaji di fandi bangal kabaru di to minaka tun hultan wiide e gube be na ele kabaru tidalla mawka melna imadraji lambe lambe tawedo fuf sabi ko buri unyaay sapo njegomo e gube ale mabbe roobe sukaabe yimbe e mbiyen nayabe na ele kabaru yolbere mawnde kanya dun nyawuji kewde ndan no ngadi no dango fewre lammi be kanya dun golleji nedda ku yalla do na fabobe keddan ku hebe kanko kedda men tun mohammed ak isaf tan e du festan umar wegalu
suudu humini no kabar himme yurmende to menaka to holliti wiide limgal himbe ko be cekiti wadde ko ana buri ujinaji chapande jatton nyongitibe gonno menaka ko buri hewde beedo himbe le fu ana caggal cuuddi be ngala bawdi nyoloma hande du hewbe mabbe du fedo nata newa kidun en tawde wiide dungana gandi nangian wuli taw caggal tidallaaji do be gona beedo himbe lan peoton tidallaaji do konayri bangal nyamduji kanyako buri fu hasindinde ko heema fu yettikile ngalurende eɓe gikkuno so ɓe jottiki ɗon faa ɓe keɓa golleji tawine ɓe keɓa e kabaruji ñiɓuri ila ɓe jottaki le oɗo nokku. Pelle ONG gonɗe toon ɗe wakkati fuu ana kokka toon ñamduji ana gaɗa ko mbawi fuu ka ɗum wawa yiyede, saabi de jamanda ne heewiriɓe. Ko heewi e galleji gonɗi toon ɗi fuu eggi woɓɓe gandiriki gawo yogaɓe ɗum jaari le leydi Alanzeri, saabi de fewi koɓe ñama wona ko newiɓe leyɗe ɗo nokkule. Fedde humnine kabaru himɓe yurmede nde holliti wiide ko ɓuuri yimɓele uynaji capanɗe jeegoyom kañum paabira to ñamduji. Le on ɗo wattu fuddeɓe kollitide ko ɓuuri uynaji sappo e jeegoyom kañum ngoni ko keɓay toon balliguji. Gouvernement hollitan wiide walli ko ɓuuri uynaji taton ɓinguel Adama. Ɗum woni ko Mamadou Agui Safay tan heɓini studio Tamani Menaka.
Ima dara haɓo yolbere lolliɗo en kaaɓi englaire yo mbiyen en naut ndenno ɗum ha guleji mum fuɗɗi keñen to CICBI ɗum woni Bamako ɗo ga ka ɗo anniya wordo vision fanda muɗum yo mbiyen wadde haɓo fewde ka ɗo mbiyen tiɗalla yolbere le duuɓi tati garuji ɗi. Ndenno kanko Moussa Agma ha tawa toon wonko heɓani keɗa fostanko sita sidibe e Ousseyni Cissé.
Lewi kanko Patrick Danier kanko directeur national projet noddirteur World Vision o holliti wifana o batyo fide dabiriji hinnade jamare fattade cukale pamaru ɓe laffi ñamiri tampini leydi Mali.
La campagne contribuera
imma dara o waran wallude kawringol jawdi bangal golleji wallugol gombe e tiɗallaji ñamdu sukaɓe ujunaji temede joyi e capanɗe jetti garan hemde balla bangal ñamdu, ujunere e temedere sukaɓe garan hemde balla bangal ñamdu nafuji.
Lewi kanko madame Koulibaly Mariam Maya ministre heƴaɗo rewɓe sukaɓe kan ele galleji o holliti wittampiriɗi sukaɓe leydi Mali wolle muɗum ko naari banggal lafi ko ñamde ɗum yo kutteji tiɗalaji kulle ñamteɗi ko matale aduna e manggal muɗum.
E ɗum e ko hebbinta ñawuji e mayde sukaɓe ɓe jona e duuɓi joyi haybugol e nangugol cukoley hono no hani laɓɓinde fa gasa. Imma dara o waran wallude golleji hooreɓe leydi ndi e timminde heyɗere
mijitunde wi amiru walle sukaɓe leydi Mali hokki kanko ministre heƴaɗo rewɓe sukaɓe kan e galleji talkuru woturu no ɓe holliti anniyade maɓɓele muɗum nde o jooɗa haala.
To dira toon holta wiide keñen ko ɓarta temedere temben capanɗe jo rewɓe jangguinama e dow nafaka mbiyen yaade cuuɗi dogotoro ɗum woni CPN ndeno kay ɗum fesagol sukaɓe. Nenno ɓeɗo rewɓe lolliɗɓe Mama Yelen hanka sen mbiyen ɓeydorto faamu ɓe mbiyen jangguine ɗum hono rewɓe mabɓe fanda muɗum woni yirwinde kabaru muɗum banggal rewɓe ko ɓuuri ñaji ɗiɗo temedde ɗiɗo e capanɗe joyo.
Tamani projet mo fondation irondela ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira Union européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kañe coopération espagnole.
Yettere meɗen on nampal hande ana yuddu kabaru mbiyen cewɗi temedere toltan wiide Bamako ɗo lekkedde leydi ndi na mbiyen nokkuji kewɗi kay ɗi ɗiɗo cewɗi nangatake fe julaɓe mbiyen cottoɓe hewɓe celata nangude ɗum. Ndenno ka to baygal to kay holtan wiide tela fuu wala e kabaru muɗum yalan ɓeɗor faamu keɗɗana ko sita siɓe herwen Bamako ɗo Bandiagara kay mbiyen e dow faaba heƴaɓa men keɗɗan fastan kanko e mbiyen Ousseyni keɗɗa fastan kanko sita siɓe
ne segamino parce que ni amine mo ti songa amine
min jabata kasi nangude bu temdere ciwdidi sa nangido tan wala fu jabodo jungoma wana enen mu inda o kalsi to menenga banyangara jabde bu temdere ciwdi wala amen basi fu buddi me saltole genni banyangara do ciwdi du yo buddi ciwdi taddi mimi cotto genni banyangara no minke mide nanga bu temdere ciwdidi wala kam basi to menenga kay me acci nangude bu temdere ciwni boyi sabu sa jabidun sa wida wana ciogu hen fe gor jabtan jungoma bu temdere ciwdidi jabatan to genni menenga kay kasin sabu lewi yoga wonde majjude min jaati min nangata buuɗi temedere cewɗi ɗin kasin sa fe goto jabɗa ɗum junggo ma yogo jaati ana salo fe nangude buuɗi deɓe cewɗi ɗin min mi salki jaati nangude buuɗi temedere cewɗi ɗin
netaminenaneneamine sitano
eyi famama. Banggal muɗi kabaruji amen ndeɗo yontere keɗɗana ko Moussa Agma ha heɓanene banggal faccitango Ali Cissé.
Min puɗɗiran kabaruji amen ɗi haalde warangoji sappo e jeenayi lewru me ɓettindu yimɓele jeenayom nartoɓe fa tawta manggal paɗe en leydi amen ndi. Ɓeɗo sukaɓe jokolɓe yimɓele jogiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka itti yonkiji mu en do lawol gundam diré kanankoɓe gombele on ɗo nokku kañum en ka holliti mette muɗum sanne fewde oɗo kabaru. So mi jaari yeeso fa ham e kabaruji amen ɗi mi kalam haala fuɗɗugol kawrtal go'o bo salon du livre Bamako ɗo ɗum waɗi alal baare nogay ɗiɗi
ɗiɗi lewru mai hitaande 2024 sisile moɓe cuɓi hitaande hikka o woni wurtinde dewtele leydi amen ndi. Ngal ɗo kawrtal dunki e amde yo e wakkati e juuɗe yimɓele mbindoɓe dewtele leydi amen ndi hollitinde jamanude golle ko ɓe gondi wadde ko. Mi timmina ɗiɗo kabaruji e haalde haala kawrtal noga e nayoɓa moɓe noddirta forum de Bamako puɗɗuɗo alkamsare noga e tati lewru mai hitaande 2024 Bamako ɗo. Loro ɗem fina tawa yalla jam kañum huntodirgol fayoto yirwere na heɓele leydi amen ndi woni sisile moɓe cuɓi ele ngal ɗo kawrtal.
Sakam pamel dokkatene kabal mi hande mi tonta mo sato mo podare bangal ben viamo 3320 mo jodo application su tamni bangal Play Store do sedo yotre mi magazine yotrame de magazine hande yu kabaru kebe ndano yuwi do ben bonugul dati leydi ndi ben hultan wiide chapan jetti le temere ben yawar mobilaji di burfu banga poronga di yu mobilaji no tawene dati di ko hewi mudun ana boni iwde kayotade sikasu fangudo menaka le sahal leydi ndi julabe hewbe na metta e kabar mudun alisisi wadi madara he do faba hejabe yogabe kedan fastango kanko isita sidibe en kirojum.
Région Menaka o ana tampi sanne saabi no laabi gondi le saha leydi warde ɓaleer leydi wurdi noon holitiri wiide bale société civile gonɗo le nokku o. Laami ɗo nde ɗo fedde ɗum woni Sidi Barka holiti wiide ɗum laatike sababu tiiɗinde adugol kulle ɗe yimɓe hassindini e muɗum yettade le région o enum haɗa région o e hoore dow yerwude.
Aujourd'hui l'économie
ñolman hannden keɓal fof wala le guenni menaka ɗo kulle ɗe fof darkin. Mbiɗa wawi haala jaade ɗuyo saabe ɗatti wonko wala ɗon saabu mobilaji gaddanɗi kulleji guenni amen ni wawa dogude ɗo ɗiɗɗati caggal mundu ɗiɗɗati koye hemmuɗo ana udda to yimɓe lunɓe hiite ɓen ɗum natki keɗɗala mawɗo ndu keɓanno laamorde amen ne sa kulle ñamteɗe fof tiiɗi a won fe yimɓe nawaɓe a wawa nawde ɓe nokku fo
qui ne peuvent même pas être évacués.
Nde hirnague leydi amen ndi ɗum woni région Kaye guɓal julaɓe gomɓele nokku o kañum en ndu holiti mette muɗum fewde e oɗo kabaru. Laami ɗo fedde mabɓe ne ɗum woni Balamin Jitey holiti wiide yeruwere banggal keɓal wawa latade so tawi laawi wala
ilien koye heewi hannden holliti metti muɗum ndu o tiɗala lafiɗɗati ɗatol mon ana moƴƴi kulleji kewɗi ana wawi nadde guenni amen ni ɗatol won laamorde. Son ɗatol moƴƴinama joni a tawan ɗo yafan seeɗan mene jagotoɓe ɓe mbeɗa wawi naddude kulle no yafiri mi sottiran cokku yafuɗo jamare ɗo heɓandu no yafiri.
Bamako ɗo fedde ɗe dente fayato guuɓe julaɓe ɓamoɓe so yeeyita kañum en du ɗom tawa. Laami ɗo nde ɗo fedde ɗum woni Arbert Mayga holiti wiide bonandaji kewɗi ana hewtoɓe kamɓe julaɓe saabi ko laawi wala.
Lawol kañum noon hunde watra ko huncina keɓal lafi ɗati ɗin ɗum ko heytin ɗittiɗe laaji ndu kulle ñameteɗi ɗi saabu jaago fof wawa waɗede kasin saabe ɗati ɗin ene waɓɓamde misali jaati ndu kulleji meɗe ñameteɗi yawɗi bonde ɓiɓɓe leɗɗe ɗi e nandal muɗum fottade boisson ji jarteɗi tebbeji ɗi e nandal muɗum fof ana wawi bonde.
Bonjour les pertes
sikaso le ɓaleri leydi amen ndi syndicat julaɓe ɓamoɓe kañum en ndu so yeeyita holiti mette muɗum fewde oɗo kabaru. Oumar Cissé Diokko nde ɗo fedde holiti wiide wakkati no ɓe kaani heɓude marchandise ngaji mabɓe ɗi ana juuta saabi ko laawi ɗi wala
aga activité
ɗum naati saabi hannden golleji amen jaade semme muɗum famɗiti saabu mobile amen feeso ana yara kulleji ñamteɗe hannden seeɗa seeɗa tan jarata ɗi wawi dogude semme ɗati ɗi juuta sanne ɗi somin jaran ɗum a tan ɗiɗi waɗa kasin ɗum saabi somin e jokka ɗiɗɗati juuɗɗi
ɗumki en andan ɓe kabaruji ɓiliɗi e keɓe fayoto yirwere ɓoyore kañum en ndu holiti wiide ko laawi ɗi bonine leydi amen ndi ko laamu leydi ndi jawdi kewndi mursirte saabi muɗum. Professeur Sekou Diakité janguinowo nokku mo noddirta faculté des sciences économiques et de gestion Bamako ɗo
réseau moƴƴa sanne no gasa ƴeewi le temedere fof ko yatimɓe cafanɗe jettoon fuɗɗen watta coggoji mumen kulleji ñamteɗe wawa nadde ɗo ɗum saabi hannden keɓal laamorde amen semme muɗum famɗe sanne son ɗatine ana moƴƴi golleji kewɗi ana wawi waɗede saabu jamare heɓan no watta immadaraji waɗa golleji mumen hono misali ɗe ñawnugo meɓɓe kan e jandeji e nandal muɗum
andine tan wiide hakke milliardiji deɓe ɗiɗi sefa woni jawdi kandi wattede e mu'intingol laawi amen ɗiɗe hitaan 2024 ndiɗo jawdi ɗo holitama wiide seeɗa ittama e muɗum saabi tawigol kolamiji gonduɗi matere le leydi amen ndi noon holitiri wiide fedde noddirta conseil malien de transporteur routier.